Sekulu nomathemba kasabali nencwadi incane
buya nomathemba
semnambithi nomathemba kasabali nencwadi incane
buya nomathemba
semnambithi nomathemba kasabali nencwadi incane
buya nomathemba
namu semnambithi namu nomathemba kodwa yena saxabana
buya nomathemba
namu semnambithi
yeku
nomathemba asabala
nencwadi
incane
namu
semnambithi nomathemba kasabala nencwadi incane mama semnambithi nomathemba wema asabala.
Let's take a dance break.